Free Nation.
Jimmy,
maneno mnayosema hakuna jipya linaloniumiza roho. Mwisho wale likigoma, anavyonidekeza mpaka naombapo. Yani kwake mimi pole kwa maso mimi, anajua kanipa nini. Mena mganda ganda 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 na ananipatia. Yani kwake mimi pole kwa maso mimi, anajua kanipa nini. Mena mganda ganda 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 na ananipatia. Waweke ukuta kwa kunisha weka nuta, umenikamata na siwezi furukuta. Uvae kajinzi baby uvae bukta, bado napendeza figa yako matata.
Simwachingo, simwachingo, simwachi, simwachi, simwachingo, 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 simwachi, simwachi, simwachingo.
Baba Godi amenipa rijali, wanaume amenipa kweli. Baba Godi hapa ametisha, tukigomba na kumwacha na anavyondekeza. Mtekenya mwenzenu macho nalegeza, ai aya machela mjaze kibaba nawekeza. Ai hata jikoni nampelekea, nikimisi anantembezea. Kwanza cheki si tunavyofanana, hata mkemwe tamalaya. Msidhani tutangoja kwa chanako kila siku shere.
Waweke ukuta kwa konisha weka nuta, umenikamata na siwezi furukuta. Uvae kajinzi baby uvae bukta, bado napendeza figa yako matata.
Simwachingo,
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 simwachingo, simwachingo, simwachingo, simwachingo,
simwachingo, simwachingo. Take five now.